Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit. Sibingelela abalaleli be Radio Pulpit ngegama lika Jesu. Lapha siyafunda ku Matthew 6 verse 31 to 34. Lifundeka kanje 31 to 34. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we eat? For the pagans run after all those things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek ye first the kingdom of God and all its righteousness, and all these other things shall be added unto you. Silibonge izwi kaNkulunkulu ekuseni kwanamhlanje. Manje lana uma sifunda uverse 31, uJesu Kristo uthi iwari singawarisheki ngazo zonke lezi zinto ayishoyo ukuthi sizodlani, sizophuzani, sizoqokani. Why uJesu Kristo eqiniseka ekusho ukuthi egcizelele ukuthi singawarisheki? Ngani? Ngoba iwari bangcwele, it steals our joy. Iwari i-deprive i-peace uNkulunkulu asinikeze yona. He further warned us not to worry about tomorrow. Ngani i-tomorrow result to anxiety? Uma ucabanga ngekusasa uba anxious. And the izwi likaNkulunkulu lithi, do not be anxious about anything, but in everything let your prayers with thanksgiving be known unto God. Ukucabanga kwarisheka ngekusasa njengoba sishilo ukuthi liyenza i-anxiety. Kufana nokuwarisheka ngento edlulile. Ikhosa i-depression. Uma usacabanga ngokuwarisheka ngento edlulile izolo, then it leads to depression. So uJesu Kristo uthi, masingawarisheki. Iwari is a tool that the enemy ayisebenzisayo ukuthi alethe nokugula emizimbeni yethu. Iwari again i-sign ye lack of faith. Manje uma uJesu egcizelela ukuthi do not worry, ukusho ukuthi masingasebenzi ithuli elisetshenziswa isitha, and at the same time masingawarisheki, masingasebenzisi ithuli elisitshontshela indlabulo yethu, ithuli esenza ukuthi sibe anxious, ithuli ecosta i-depression. Manje iwari bangcwele i-sign yokuthi we don't have faith. Manje furthermore, uJesu mentioned three things lana uma sifunda. Ukhuluma ngokuthi pagans worry about what they are going to eat. The pagans worry what they are going to wear. The pagans worry what they are going to zonke lezo zinto nangokudla. Bese lapha kumahubo 37 kuverse 25 uDavide wabhala wathi, I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken or his children begging for food. Manje uma ngabe izwi likaNkulunkulu liyasitshela uDavide athi, ngangimncane sengimdala kodwa ngimbonanga ongcwele uNkulunkulu emlahla nabantwana bakhe baswele ukudla. Manje uma kuya egqokeni, izwi likaNkulunkulu ku-Isaiah 61 kuverse 10 lithi lapho, I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God, for he had clothed me with the garments of salvation and arrayed me with a robe of righteousness. Bazalwana sigqokisiwe. Njengoba izwi lapho lisho ku-Isaiah 61 verse 10. Uma athi, I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with the garments of salvation and arrayed me with the robe of righteousness. Manje is insindiso lesitholile yingubo uNkulunkulu asigqokise yona. Insindi ubungcwele lobu bangcwele iyirobe uNkulunkulu asigqokise yona. Manje two of the scriptures esizikhothile, they all mention the righteousness. Ngoba ku Psalm 37. Lithizwa uNkulunkulu, righteous not forsaken. uNkulunkulu angeke ongcwele wakhe amlahle. uNkulunkulu ongcwele wakhe umambathisile ngani ngobungcwele. Manje itopic yethu namhlanje, it is all about righteousness. Bonke kunga righteousness kaNkulunkulu. Manje our main scripture esayifunda uMatthew 6 verse 31 to 34. It is seek first the kingdom of God and all its righteousness. Asifuni kuphela umbuso kaNkulunkulu, sifuna nobungcwele bakhe bonke. Manje uma sifunda uRoma 14:17, iyasitshela ukuthi the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Umbuso kaNkulunkulu akusiyona indaba yokudla nokuphuza, kodwa ubungcwele nokuthula nenjabulo esitholayo kumoya ingcwele. Sesimentionile earlier on ngokuthi iwari itshontsha ipeace yethu. Iwari itshontsha injabulo yethu. Moreover, why should we worry about what we'll drink and eat? Because this is not about the kingdom of God. Njengoba izwi likaNkulunkulu lithi, seek first the kingdom of God. So we don't have to worry about those things. Ngoba they have got nothing to do with the kingdom of God. Manje, in the Lord's Prayer, uJesu wathi makefundisa, wathi, your kingdom come and your will be done. The kingdom of God is God's way of doing things. Thina into ekufanele sizifunde ukuthi izinto zikaNkulunkulu zenziwa kanjani. Ngani ngoba the kingdom of God is God's way of doing things. Ukufuna indlela zikaNkulunkulu njengoba noDavide akhala athi Nkosi ngifundise indlela zakho. Ngani ngoba uma ifunda indlela zikaThixo ufuna umbuso kaNkulunkulu. Manje for us to know the will of God is not to conform to the standard of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Ukuze sazi intando kaNkulunkulu ukuthi masingafani naleli lizwe, masibe ngabantu abaguqula ingqondo zethu zenziwe intsha. Uyazi mangcwele kubalulekile ukuguqula ingqondo uyenze intsha, ngoba bakhona abantu abangasindiswa iminyaka kodwa uma ingqondo yakhe engekayiguquli, ukhuluma njengomuntu wakudala, ucabanga njengomuntu wakudala, ubona izinto njengomuntu wakudala. Ngani? Ngoba ingqondo yakhe ayiguqukanga. Yiko lokho abanye abantu abaye bathi uthi usindisiwe kodwa. Ngani? Ngoba ngempela lo muntu umamkela uJesu kodwa ingqondo yakhe ayiguqulwanga. Manje uJesu Kristu weza ukuzosinikeza the blueprint ukuthi intando kaNkulunkulu siyenza kanjani. Furthermore, although Second Corinthians 5:21 siyafunda ukuthi God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. uNkulunkulu wamenza uJesu ukuthi abe yisono ukuze ngaye thina senziwe abangcwele bakaNkulunkulu. Uyabona uma uJesu Kristu emile laphayana bekhala bethi bring us Barnabas. The meaning of the name Barnabas is the means the son of God, son of the father. It means the son of the father. So what they didn't know ukuthi mabathi bring us Barnabas, it means ukuthi the letter indodana kaNkulunkulu izokwazi ukungena endaweni yethu, ngoba uJesu wangena endaweni yesoni esingubarabbas. Ngani? Ngoba uNkulunkulu wayi-interpreta something. Ngoba uNkulunkulu kuye yonke into ayenzayo unento ayi-interpretayo kithi ekufanele ukuthi si-understand. Bona bebabona ukuthi bafuna uBarnabas, not knowing ukuthi this is an interpretation, ukuthi indodana kaNkulu kababa yona engena endaweni yesoni. Manje ekuseni kwanamhlanje, so siphoqelekile ngokwezi likaNkuluNkulu ku 1 Timothy 6 ku 11 to 12 lapho bangcwele izwi likaNkuluNkulu lapho ku 1 Corinthians ku 1 Timothy chapter 6 ku verse 11 to 12 siyalifunda lithi leli lizwi from verse 11 to 12 but you men of God flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Lithi wena umuntu kaNkuluNkulu baleka kulezi zinto kodwa pursue righteousness and godliness. You know when you are pursuing something, into ilandelelayo, into oyifunayo. Manje izwi likaNkuluNkulu liyakhuluma lapha uPaul make khuluma noTimothy ukuthi wena Timothy into ekufanele ukuthi uyenze lelo lizwi belingekho for uTimothy kuphela kodwa nakithi liyasebenza njengoba athi but you men of God flee from all this sizibalekele zonke lezi zinto ezingenamsebenzi instead we need to pursue righteousness godliness faith love endurance and gentleness and lonke lezi zinto uma sizibona bangcwele these are the fruit of the spirit these are the gift of the spirit manje uma eqhubeka lapho sifundile uverse 12 wakhona lithi fight the good fight of faith take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of all many witnesses siyakhumbula ngazi wena bangcwele ukuthi mhlazane samukela uJesu kwabizwa i-altar call sayoma phambi kwabantu siyaconfess ukuthi Jesu uyinkosi wena mhlambe wawubeka ku-altar call uyazi ukuthi ngokusindiswa kwami ngama 80s kwakuse iLove Street abantu abazi ngama 80s eLove Street ukuthi kwakuyistrate esinjani wawungeke uye nge-slippers kwakudingeka ukuthi uma uya edrobheni ngalezo y'nkathi uye ugcoke i-heel ngoba iwould mean business e-Love Street was the street esi-prominent manje lapho kwashinyela izwi likaNkuluNkulu malishinyela izwi likaNkuluNkulu ngazibona ngempela ukuthi lo Jesu ngiyamdinga in the midst of that into abayenza babeka intambo bathi sebeshumayele bathi ofuna ukwamukela uJesu bangcwele ngazitshela ukuthi anginandaba ukuthi ubani uthini in the middle of Johannesburg ngahamba nami ngayoma nabantu abathi bamukela uJesu sakhulekelwa lapho kwathatha amagama ethu manje nawe kukhona lapho oye waya khona wamamukela uJesu Kristu manje la umpostoli uPaul uthi fight the good fight of faith take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses kukhona lokho kwenzile kukhona lezi zinto esizenzile uma simamukela uJesu Kristu manje bangcwele we need to pursue this righteousness irighteousness siyayilandelela igodliness siyayilandelela bangcwele akukho lula uyabona nakubasha bethu abukho lula there is a challenge ebakhona bangcwele nasemisebenzini akukho lula we need to pursue this righteousness ngani ngoba uma benza lokhu thina kufanele senze oku opposite nako and akusinto elula ngani ngoba bagcina bathu zenza ngcono I remember bangcwele mangiqedwe kusindiswa bekunendawo kwakuthiwa igospel outreach edrobheni abaningi bayayazi lo mfundisi lona wayeqesha i-office elenzela ukuthi during lunch time 12 to 1 1 to 2 kube nabafundisi abamemayo obazoshumayela I remember that pastor athi mawufika emsebenzini mawusekantini ungasabi ukuphatha iBhayibheli lakho ngathi lento ngizoyipractice mangifika ngempela nami ngayibamba iBhayibheli lami ngalifunda ekantini the hell broke loose kwathiwa uzenza ngcono ucama ukuthi ubani bazalwana ngaphesecuta for 3 solid years ngihleli kabi bephasa ama remark benza yonke into ngikhala every day mangibuya emsebenzini kodwa nginomama ongikhuthazayo kunzima kunomuntu uNkulunkulu amnyula uJani waye umziyoni kodwa uNkulunkulu wamsebenzisa kuuyena avela ngikhuthaze ngezwi yeba ngcwele ekugcineni after those 3 solid years ngifuna imisebenzi ngingawutholi ngani ngenxa ye-persecution yokuthi ngingumzalwana uyazi into eyayenza elifini mangibuya elifini kwenzakala ukuthi kwakune-manager entsha mangifika i-manager yathi hawu wena uwe ugwen siyabonga ngiyabonga ngoba bangitshelile ukuthi kule nkinga enginayo ugwen uyabuya elifini uzokukhulekela ngathi abobani wathi staff sithi wena uyabuya emsebenzi elifini uzongikhulekela I was so surprised and ngempela ngakhuleka that very time kwaqala ke manje every morning emsebenzini kwaba umkhuleko before sisebenza let me tell you bonke laba bantu today basindisiwe abanye basindiswe sengasekho abanye ngihlangana naye eRema seke seBible school omunye ngihlangana naye efaka icola athi yokunini ngifuna asina number phela lesasikhathi besingena ama cellphone bekunama landline asasebenzisi athi phela sengisindisiwe omunye one of them loyo kazanga ngihluphe but I led him to Christ he was now a pastor yase Assemblies of God now what I'm trying to say bangcwele we pursue righteousness akukho nzima akukho lula ngani ngoba siyaphesetshuthwa bazothi uzenza ngcono bagade wonke amaphutho owenzayo ngikhumbula uNkulunkulu sekenginikeza iscripture kuProverbs esethi unganaki ukuthi ubani uthini naka ukuthi mina uNkulunkulu ngithini kulapha ngacala ngakhuthazeka manje ekuseni kwanamhlanje izwi likaNkulunkulu lithi pursue righteousness to pursue righteousness it's not an easy thing but ku pursue righteousness siyilandelela bangcwele kunzima uma sifunda laphayana kuzaga 21:21 kuverse 21 wakhona lithi leli lizwi he who pursue righteousness and love finds life prosperity and honor manje when we pursue righteousness kunomvuzo ngoba lithi loyo olandelele ubungcwele nothando finds life prosperity and honor uNkulunkulu will honor us uNkulunkulu will prosper us ngoba iprosperity it's not only about money but iprosperity it's when your things ziqhubeka zenzeka njengoba uNkulunkulu aze asho nakubani nakuJoshua athi when you meditate on this word day and night you shall prosper in everything manje uprospera ukuphumelela bangcwele kuko konke okwenzayo ubona izinto zihamba lula that is prosperity not only about money manje izwi kaNkulunkulu liyasitsheza ukuthi seek righteousness kufanele sifune into bangcwele FAM oyifunayo into efihlakele kufanele uyisifune and izwi kaNkulunkulu not only do we pursue righteousness not only do we seek righteousness according to what Jesaya shilo ku Matthew 6:33 but we sow righteousness siyakutshala ukulunga ngokwezi likaNkulunkulu lapha kwizakha 11 uverse 18 wakhona uthi masitshale ukulunga ukulunga bangcwele kuyatshalwa and so sitshalile lokho kulunga kukhona esikuvunayo ngoba singakutshala ukulunga ebantwaneni bethu kwenzakala bangasindiswa kodwa noma sesihambile ngenxa yokuthi lento sayitshala ngelinye langa bazoba nayo siyambonga uNkulunkulu siyakutshala ukulunga bangcwele yiloko uJesu wayekusho athi uma umuntu ekushaya ngapha mnike sinye isandla ebesho ukuthi tshala ukulunga ungenzi njengoba enza thina senzi njengoba izwe lenza senza into ezihlukile manje ekuseni kwanamhlanje izwi likaNkulunkulu likhuluma ngokuthi we must be filled with the fruit of righteousness lapha kuba Philippi chapter 1 verse 11 le ethi so righteousness ilapha kwizaga 11 verse 18 lena ku Philippians 1:11 ithi kufanele sigcwaliswe ngeithelo zobungcwele siyagcwalisa bangcwele ngeithelo zobungcwele ngendlela esenza ngayo manje waye uNkulunkulu efuna bangcwele ukuthi size sifike lapho uma sifunda kwincwadi yama Hebrews chapter 1 verse 8 sesivala siyathola ukuthi izwi kaNkulunkulu likhuluma ngoJesu Kristu ukuthi the scepter kaJesu Kristu angithi siyazi ukuthi inkosi nenkosi kuba nenduku ayiphathayo the scepter inkosi nenkosi kuba nenduku ayiphathayo manje izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi uJesu Kristu induku yakhe yokubusa uyobusa ngenduku of righteousness the scepter of righteousness udondolo lokulunga manje yiko lokhu izwi kaNkulunkulu lisiphoqelela ukuthi we must seek righteousness we must sow righteousness we must pursue righteousness ngani ngoba Hebrews chapter 11 I mean 1 sifunda lapha bangcwele ku verse 9 ithi your throne o God will last forever and ever and righteousness will be the scepter of your kingdom. Irighteousness is scepter ye kingdom kaNkulunkulu. And at the same time, izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi righteousness and justice are the foundation of God's throne. Liyasho izwi likaNkulunkulu lapha kumahubo 89 ukuthi irighteousness and justice are the foundation of God's throne. Yiko lokhu izwi kaNkulunkulu athi uJesu Kristu seek first the kingdom of God and all its righteousness and all these other things will be added unto you because why the righteousness is the foundation bangcwele yetroni kaNkulunkulu manje ekseni kwanamhlanje sengivala bangcwele uDavide ukhuluma kumahubo 23 verse 3 uthi he guides me in the path of righteousness for his name's sake He guides me in the path of righteousness for his name's sake. So lezo zinto esizifunayo, esizitshalayo, esiziphesuwayo, we pursue them for God's sake. Sikwenzela uNkulunkulu, but at the same time kusiza nathi ngoba ngako konke sikwenzayo kokusika he the kingdom of God and all its righteousness. There's a benefit for it bangcwele. UNkulunkulu asenze kahle ekuseni kwanamhlanje ukuthi izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi the kingdom of God is not a matter of food and drink but of righteousness a joy in the Holy Ghost. Manje yinto ebalulekile kuNkulunkulu. Sometimes ungangabi nokudla etafuleni. But uma unensindiso, unobungcwele bukaNkulunkulu, yibona obalukele ukudlula yonke into. UNkulunkulu asenze kahle ekuseni ukuthi siwufune lo mbuso kaNkulunkulu nokugcwala kawo. May God richly bless us. Father God, in the name of Jesus, we thank you this morning. Baba ukuthi kukhona izinto ekufanele sizitshale kukhona izinto ekufanele sizigijimise kukhona izinto ekufanele sizifune and izwi lakho lithi masifune the righteousness ngani ngoba lidondolo yombuso wakho the righteousness and justice are the foundation of your throne Lord in the name of Jesus may you richly bless us and open our understanding in Jesus name amen
Be doers of the word with 657 AM Sounds of Life.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you. In today's rush world, there is limited time for yourself. Your cell phone, however, is with you all the time. So why not use it? Visit our Radio Pulpit website with your cell phone and restore your soul. There you can find out more about Radio Pulpit, download the Bible to your cell phone, read Word for Today, and you can listen to us online. Just visit www.radiopulpit.co.za, especially developed for your cell phone. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.